va irwiga America. Turabasuhuje nshuti muteza amatwi radio irwiga America, tubaha ikaze makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru. Hano I Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Amakuru yacu turahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Nyuma turakomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nkuko bisanzwe buri cyumweru. Mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari hashojwe ibiganiro byigaga ku buryo imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Fizi, Uvira na Mwenga yashyira intwaro hasi. Ni inkuru tubaza umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Uvira, Vedaste Ngabo.
Ibi biganiro byarimo bibera kuri Karibu Lodge iri mu mujyi wa Uvira, hagati imitwe yitwaje ibigwanisho irenga 36 ibarizwa mu moko y'abafurero, abavira, abanyamurenga, ababembe ndetse n'abanyindu, hamwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abagwanyi. Abaserukira imitwe y'inyeshyamba bavuga yuko biteguye gushyira intwaro hasi kugira ngo amahoro agaruke, mu gihe leta yashyira mu ngiro ibyo bagiye bayisaba mu biganiro bitandukanye by'amahoro. Jeremy Rukoberwa yavuye muri teritwari ya Fizi aserukiye Mayimayi Mulumba.
Bifuza amahoro, leta yacu ibonye yuko tugomba gushyira inani intwaro hasi, leta yacu ibihagurukemo kandi ituhuze n'abacu, ituhujije n'abacu mbo, donc tugashyira hasi n'abacu bagashyira hasi. Ibyo turabikunda cyane. Amapete yacu bagomba kuyaduheza, kandi umuntu uwo ari we wese uri force negative, ipeta ziwe bagomba kuzimuka.
Mahigwe Yves yaserukiye Twigwane w'Androide y'igice kiyobowe na Colonel Gakunzi, avuga yuko leta ikoze inshingano zayo zo gucungira abaturage umutekano nta cyababuza gushyira intwaro hasi.
Icyo dushaka yuko bakomeza bakagira bino biganiro kugira ngo tugire amahoro, kandi FARDC ikatuja hagati ikatuganiriza, ari ba groupe Mayimayi, ari natwe twirwaneho turwanirira abavyeyi bacu, kandi ivyo ntivyoshoboka ngo dushire imbunde hasi nta kindi gihindutse. Yindi recommendation barabushe FARDC idufatira abahungu bacu, harumwe bafatiye ngo ni Bonaire bamufatira mu Minembwe, uwundi bamufatira ibukavu, ubu bari Kinshasa. Dushaka rero babagarure, iyo niyo singe dushaka yamaho. FARDC nigende ganirize Mayimayi subireyo kikaziza kudutera, natwe dusubireyo tukaza tuza gutera force ya Mayimayi.
Gusa umuyobozi ushinzwe gahunda y'igihugu ishinzwe kwambura abagwanya intwaro Tomitambwe avuga yuko muri gahunda ihari nta bagwanya bazashira mu gisirikare cy'igihugu, ko ahubwo gahunda ihari ariyo kubashyira mu buzima busanzwe, hanyuma bakazafashwa mu gukora imishinga izabafasha mu kwiteza imbere. Ruvuzango Masenkad ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu Minembwe, asanga ari cyo leta ya Kongo yakora kugira ngo abagwanyi bashire intwaro hasi.
Banyagaga, bamburaga abaturage ibyabo, bategaga abagenzi mu nzira, bafataga inka z'abantu bakazitwara bikaba ibyabo, nibwo butunzi bwabo bari bafite kubera intwaro zabo. Mu gihe rero bemeye kureka izo nzira bagataha, ni ngombwa ngo bashike mu rugo aho batahiye babone ubundi buzima bubafasha kubaho. Urugero natanga nk'abantu ba hano Uvira na Fizi bafite ikiyaga cya Tanganyika, niba bigisha imyuga yo kuroba ubwo bazaronka amafaranga n'uburyo batunga imiryango yabo bitewe n'uburobyi bari gukorera mu kiyaga cya Tanganyika. Abantu bo muri Mwenga Itombwe bashobora kuja mu buhinzi n'ubworozi n'ahantu hororwa inka n'amatungo magufi yandi.
Aba bagwanyi bari bitabiriye ibiganiro bavuga yuko bishimiye gahunda nsha leta igiye gutangiza yo kubashyira mu buzima busanzwe, kuko irimo imishinga izabafasha mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere uturere batuyemo. David Bubasha ni umuyobozi w'ishyirahamwe rya JDS, atangaza yuko bateguye ibi biganiro byo gushaka amahoro kubera umutekano muke uri mu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga. Amashyirahamwe yigenga muri raporo zayo zitandukanye avuga yuko muri utu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga habarigwa imitwe y'inyeshyamba irenga 90. Vedaste Ngabo ku bwa Radio rya Amerika, Uvira mu Tara kivuye.
Urakoze Vedaste Ngabo kuri iyi nkuru. Ingaruka zatewe na COVID-19 haba ku buzima no ku mibereho y'abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni bimwe mu byibanzweho mu muhango wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore warayihuje abanyarwanda batuye muri iki gihugu muri Leta ya Texas. Ni umuhango witabiriwe n'abanyarwanda batuye hirya no hino muri Amerika. Mugenzi wacu Edi Rwema yakurikiranye uwo muhango warabereye mu mujyi wa Dallas.
No munsi waranzwe n'ibiganiro byibanze cyane ku ngaruka za COVID-19 ku miryango, uruhare rw'umugore n'urubyiruko mu kwiteza imbere no guhanahana amakuru yagirira abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akamaro. Benshi mu bavugiye muri uyu muhango bagiye bagaruka ku ngaruka COVID-19 yagize ku miryango, byaviriyemo benshi guhura n'ibibazo byo mu mutwe bitewe no kwisanga bari mu bibazo benshi batashoboraga kwikemurira. Yvonne Mugwaneza ni umunyarwandakazi utuye mu wa Dallas avuga ko ikibabaje nuko abantu benshi barimo ababyeyi bahuye n'ibibazo byo mu mutwe ariko ugasanga batabizi.
Ikibazo ro cyabayemo ababyeyi surtout abagore ubuzima bwo mu mutwe bwabo bwahagiriye ibibazo kubera yuko byabaye ngombwa yuko bahindura uburyo kibatekereza, ugasanga ibintu bibaye byinshi. Navuga ngo babaye overwhelmed, kuba overwhelmed mu Kinyarwanda navuga ngo ni ngo kurengwa n'ibintu. Icyo gihe rero byagendaga gutyo, hari ababyeyi bamwe batamenye uko babyitwaramo, ugasanga amasaha menshi abana baryamye basinziriye arimo ararira, abandi batangira kunywa inzoga, abandi batangira gushaka ikindi kintu gishobora gutuma bagira wa mwanya wo guhumeka. Rero wenda aho ngaho navuga ngo byabaye ingorane nini ku babyeyi muri rusange.
Hanyuma se barabimenya ko icyo kibazo bagifite?
Ikibabaje ntabwo benshi babimenya. Impamvu batabimenya ni ukubera yuko mu muco wacu wa Kinyarwanda, ntekereza ko ari no muco uzasanga henshi muri Afurika, hari ubishyize mu cyongereza bavuga ngo suck it up. Ni ukuvuga ngo urababaye harutababaye, wavunitse harutavunika. So ni ukuvuga ngo mu by'ukuri umuco wacu ntutwemerera kumenya ko tubabaye. Ntabwo umuco wacu twemerera ko tuvuga ko tubabaye. Niyo ugize agahinda gafite ishingiro barakubwira ngo si wowe wenyine. Icyo gihe rero benshi ntibabimenye kubera yuko bavuze ngo ntiruri hose se.
Ni ku nshuro ya mbere abanyarwanda bateranye ari benshi bitari ku ikoranabuhanga nyuma hafi y'imyaka irenze ibiri, nk'uko bivugwa na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mathilde Mukantabana.
Ubundi ntabwo twashoboraga no kwegerana ngo tuze tuvuge ibitureba, twakomeje tubigira kuri Zoom, ariko si kimwe no kuza mukigira hamwe ibintu. Ariko cyane cyane n'ibikomeye cyane nuko twanahuye n'aba leaders bose bo muri Amerika bakaza tukiga no ku gihugu cyacu turebe ibisirimo nuko twabicamo. Tuvuye muri COVID haje intambara ziri ku isi, ibyo byose ni ibintu turimo turebera hamwe kureba ko natwe nka community yacu iri hano ikomeye ishobora kuzagireba yuko ibifatiye igihugu cyacu runini hano. Ibi byabaye muri iyi myaka byadindije abantu benshi ku buryo bwinshi, hari ababuze akazi kabo, hari abarwaye barahari muri community zacu, hari abagize gute, ariko ni naho twanaboneye yuko turi kumwe.
Sandrine Maziateke uyobora ibiro bishinzwe abanyarwanda baba mu mahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda nawe wari muri uyu muhango, yashimye umuhate abanyarwanda bagaragaje mu guhangana na COVID-19, agaragaza ko bishimishije kubona abantu bongera guhura amaso ku maso.
Kubera COVID-19 harashize igihe kinini abanyarwanda badahura ngo basusurutsikanye, basuhuzanye, baganire hagati yabo. Birashimishije, ni ibintu byiza. Natwe iyo tubigize Imana tukabona nk'abantu bahuye nka gutyo abanyarwanda, tubaganiza uko iterambere ry'igihugu rigeze, tukanabashishikariza cyane cyane no gukomeza ibyo bakora ariko bakanaza no gusura u Rwanda.
Muri iyi nama haganiriwe kandi uruhare abanyarwandakazi bakwiye kugira mu kwiteza imbere, guteza imbere igihugu barimo, ndetse n'icyo bakomokamo, banarebera hamwe amasomo bakuye mu cyorezo cya COVID-19 kugira ngo habaye ikindi kintu cyatuma ubuzima busa nk'ubuhagaze nk'uko byagenze muri iyi myaka irenze hafi ibiri byasanga biteguye bihagije. Madame Jeanne Uwamariya ari mu bateguye iyi nama, akaba aturuka muri Leta ya Virginia.
Isomo ryiza ni wa muco w'abanyarwanda kazi cyangwa se n'abanyarwanda bwa uburere bwo gufashanya. Icyo kintu twaracyubatse cyane no mu bihe biruhije cyane, niho ko kwisuganya no kwisungana mu kuganira mu biganiro cyangwa se ari mu gufashanya muri ubwo buryo bwa finances. Icyo twagikozeho kandi ni icyigisho twabonyemo nuko uwo muco wacu tutawutaye, ahubwo twarushijeho kuwagura cyane.
Uyu munsi mpuzamahanga wizijwe muri Leta ya Texas wabaye n'umwanya wo kumurika ibikorwa bitandukanye bya ba rwiyemezamirimo batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore ubusanzwe wizihizwa tariki ya 8, ni ku nshuro y'111 umaze wizihizwa hirya no hino ku isi. Abanyarwanda batuye muri Amerika bemeza ko kuri inshuro uyu munsi ubaye uburenganzira bw'umugore bukibangamiwe hirya no hino ku isi, ariko bakemeranya ko hari intambwe ikomeye imaze guterwa mu guteza imbere umugore. Edirwema, Ijwi rya Amerika, Dallas, muri Leta ya Texas.
Edirwema, urakoze kuri iyi nkuru. mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ikaze cyane wuteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Ni ikiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma, naho nge tugiye kubana muri iki kiganiro ndi Anisa Bin Mukunzi, ntabwo rero ndi njyenyine ko ndi kumwe na mugenzi wanjye Christella kugira ngo atugezeho ubutumwa muba mwatwoherereje. Turacyari mu cyumweru twizihizamo umunsi mpuzamahanga w'umugore, reka rero mbanze nifuriza abari n'abategarugori umunsi mwiza wizihizwa tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka. Twinjira mu kiganiro cy'uyu munsi hari akantu nibutse. Hari umuryango umwe umugore nyine yari afite akazi ku munsi wose, hanyuma n'umugabo ariko akaba afite akazi akora nimugoroba. Hanyuma rero ayo byageraga ku manywa nyine umugore yabyukaga yagiye ku kazi, hanyuma n'umugabo nyine akasigara mu rugo yita ku bana, dore ko bari bafite n'abana bagera muri babiri, hanyuma nyine agasigara ku rugo mbese yita ku bana ndetse n'imirimo imwe n'imwe yo mu rugo. Hanyuma nyine ariko abaturanyi ntibajye babyumva, bibaza se umugabo abaye inganzwa, ni gute umugabo asigara mu rugo agakora imirimo, ni gute nyine n'ibindi byinshi cyane. Kandi mu by'ukuri umugore yabaga yagiye mu kazi nyine yagiye guhahira urugo, abenshi nyine ugasanga bahuriza ku kuvuga ko nyine njye wari umugore wanjye nako kazi yakavaho, kuko buriya ngo umugore ngo abagomba kurira abana agatekera umugabo mbese akita ku rugo. Ibi rero mbivuze ku bw'insanganyamatsiko y'uyu munsi, kubera ko buriya umucura akura imyumvire irahinduka. Ikazi rero mu kiganiro cy'uyu munsi, abenshi rero ngira ngo mwamaze no kumva icyo tugiye kugarukaho uyu munsi. Hanyuma rero mu kubamara amatsiko, reka mbabwire ko tugiye kuganira ku mirimo yo mu rugo usanga iharirwa abagore mu kuyikora.
Abagore bagira imirimo myinshi kandi bavuna. Hari igihe usanga umugore yagiye ku isambu arikoreye, ahetse umwana, arakurura ihene, ageze mu rugo yahene arayiziritse arayajya kuyizanira ubwatsi, arate ibintu byose bikamuhuriraho, kandi afite uwo bafatanije urugo bagomba kufatanya ya mirimo.
Ikazi nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, kiganiro kigamije guha umwanya no gutekereza kuri bimwe mu bintu dusanga mu mico yacu ndetse n'imyumvire itandukanye. Muri iki kiganiro rero turaza kumva ibitekerezo by'abagore baherereye mu karere ka Kirehe, turaza kumva ubuhamya bwa bamwe mu bashakanye, ndetse turaza no kumva umukozi w'umuryango nyarwanda uharanira guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugabo ndetse n'umugore. Uwo muryango akaba ari Rwamureke. Aha rero baraza kuba badusobanurira byinshi ku ihame ry'uburinganire, imbogamizi ndetse n'icyakorwa. Araza rero no kutubwira urwego abagabo bafasha bagezeho, aho usanga uyu munsi wa none umugabo rwose afata iya mbere akaba yarera umwana, ariko nanone kubera imyumvire bamufashije guhindura.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Umuryango nyarwanda haracyari imyumvire yuko hari inshingano zahariwe abagore hagendewe ku cyo bita umuco ndetse na za kirazira. Ibyo rero bituma hari abagore batari bake baharirwa inshingano zakabaye zisaranganywa n'abo bashakanye. Imwe muri iyi mirimo rero twavuga nko gukubura, guteka, kurera abana, kuryama ivure ndetse n'indi mirimo sosiyete cyumva ko yagenewe abagore, aho usanga rero ibingibi byimakaza ihohoterwa ribakorerwa. Ubusanzwe mu rugo rw'abashakanye ibi nabyo usanga bikomeza, umugore akaba afite inshingano agomba kuzuza n'umugabo akaba afite ize, mbese buri wese afite ize agomba kuzuza ku ruhande rwe. Ibi rero kandi binagaragarira mu gihe hari umugabo wateye intambwe akaba yakora umurimo sosiyete ifata nk'uwagenewe abagore. Aha rero twafatira urugero ku gihe hari nk'umugabo uhetse umwana rwose, usanga abantu bamwibajijeho bibaza aho umugore yagiye ndetse n'izindi ngero zitandukanye umuntu ashobora kugenderaho. Aho rero nk'uko narimbi kubwiye usanga amafoto yawe yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga nk'umuntu mbese wakoze ibintu bidasanzwe, ndetse ugasanga umugore afashwe nk'utubahirije inshingano, ari nabyo bitiza umurindi ihohoterwa ryo mu ngo rikorerwa abagore. Mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe yaganiriye na bamwe mu bagore bo mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe, atwegeranyiriza ibitekerezo byabo bigaragaza ko hari imvune baterwa no guharirwa inshingano nyinshi. Ndagira ngo nkwibarize rero nawe uteze amatwi ikiganiro ejo, ese wowe ni cyo utekereza ku kuba guharirwa inshingano kw'abagore bitiza umurindi ihohoterwa ribakorerwa?
Abagore bagira imirimo myinshi kandi bavuna. Hari igihe usanga umugore yagiye ku isambu arikoreye ahetse umwana arakurura ihene ageze mu rugo ya hene arayiziritse arajya kuyizanira ubwatsi arate ibintu byose bikamuhuriraho kandi afite uwo bafatanije urugo bagomba kufatanya ya mirimo hakaba igihe umugabo avuye nko kwisamba akaza akabazi ko nimba yakoze uwo mubyizi yahinze agomba kuza gakara bagahita ajya mu buriri akaruhuka ategereje ko ibyo kurya bishya kandi ntagufashije kubishaka ntagufashije na wa mwana nibura ngo ubishaka ugasanga byose urirwarije ugasanga uravunika
impamvu ari ukuntu bavuga ngo umugabo na nibabona ari gukubura baramuseka nyine na warabyanze suka batabishobora
ugasanga umugabo agufasha abandi bagabo bacaho bakavuga ngo wenda ziraninza ngo ninzaratsi wamuhaye kandi bo bari ubwumvikane mu rugo rw'umuntu
umugabo ajya koza abana
oya
Hagize no bibona rwose mana yanjye bawe uyo nanarwaye yanyuze ariko ntabwo umugabo yakubura ntabwo yakoza abana ntiyasasira abana nta mucurimo
hari ugira amahirwe wenda akavuga ati ubwo nta rukwi ruhari yagushakira urwo rukwi akabona ko byose abikemuye ntabone kuri huruhanya na wa mwana mu mwanya ugiye kumara uhenda henda wa mwana bya biryo byakabaye byahiye hanyuma akaba yanabigufashijemo ukabona ko abagore bagira imirimo myinshi kandi abagabo bumva ko itana bareba ako bakumva ko ari uturimo duto duto ukareba ukavuga ati se iyi nzu turayiriramo gutya isa gutya uteranyije gutegura ibyo kurya bya saa sita ukavuga uti se aha umuntu wasaga turi kurira mu nzu isa gutya yavuga ko ndi mugore nyabaki ugashaka no kujya kuhakubura kandi wakabaye wagiye gutegura bya byo kurya cyangwa ufite no gufasha kubitegura noneho nawe ugategura haha ndi mu nzu kugira ngo hatagira n'umuntu basanga
nyine niyo mirimo nko ngubwo niba mpenguye ngiye kugenda nshakira abana ibyo kurya niba wenda nanasezeye mu rugo hadakubuye mugenda banshizeho inkono mfatemyeyo nkubure ntabwo ubundi ntabwo ariyo mirimo y'umugabo ubwo nyine niko bimeze niyo mirimo yacu y'abamama wese wabigenje ute wajya nawe impaka ngo teka ngo kubura reka reka mwese ko twasanze na ba nyogokuru na ba sogokuruza ari uko bimeze ubwo nitwe twabihindura
Reka dushimire Noel Imana ishimwe wakusanyije ibitekerezo dushimire kandi naba baganiriye. Iki ni ikiganiro ejo muteza amatwi ikiganiro mukurikira ku ijwi rya Amerika. Turi kuganira ku myumvire ku nshingano zahariwe abagore hagendewe ku muco aho rero byimakaze ihohoterwa ribakorerwa. Tumaze kumva ibitekerezo bya bamwe mu bagore badusangije ibitekerezo ndetse banatugaragariza ko hari imvune baterwa no guharirwa inshingano nyinshi zo mu rugo. Hagati aho rero nawe wagira uruhare muri iki kiganiro utubwira ese wumva ari iki cyakorwa mu ihohoterwa rishingiye ku guharira abagore inshingano zo mu rugo nk'uko bigerwa n'umuco rigabanuke. Reka rero twakire Christella tugeze ibitekerezo mumaze kutugezaho kuri iyi ngingo. Christella ikaze umeze neza?
Yego meze neza.
Abakunzi bacu rero basubije iki ku kibazo twababajije?
Abakunzi bacu bari ibitekerezo bamaze kudusangiza aho turi kwibaza dutese ni iki cyakorwa ngo ihoterwa rishingiye kugwarira abagore inshingano zo mu rugo nk'uko bigenwa n'umuco bigabanuke. Twihuse Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Kicukiro yagize ati ihoterwa rishingiye kugwarirwa imirimo yo mu rugo ku bagore ryaragabanutse kubera ingamba zashyizweho na leta kandi birakomeje kugira ngo umugore yiyumvemo ikaze muri byose abagore bakomeze bigishwe imibanire uburinganire n'ubwuzuzanye kuko hari ababyumva nabi bakabangamira abo bashakanye naho Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati abagore kuba baharirwa inshingano zo mu rugo ni ngombwa kandi si uko uburinganire budahari ahubwo ni uko umugabo nawe aba yahariwe inshingano zo gushakisha iterambere ry'umuryango dukomeza niyo Kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati hari abagore bamaze guhinduka mu mico no mu myifatire bitwaje ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ahubwo inzego zibishinzwe niki kidasanzwe bari gukora mu gusobanura ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye uko bikwiye naho Gasasira Theogene uherereye mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali yagize ati icyakorwa nuko mubashakanye buri wese yakubaha uburenganzira bwa mugenzi we umugore ntabwo ari urebwa n'inshingano zo mu rugo gusa ahubwo iterambere ry'umuryango ni nawe rishingiyeho naho uzambaza Imana Samson yagize ati ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryumvikanye nabi rwose nicyo kibazo gihari kukuba bivugwa ko abagore baharirwa inshingano zo mu rugo ibi nibyo bitekerezo bimaze kutugeraho ariko namwe mukomeje kudukurikira mukomeze mu byohereze ndakomeza kubyakira mugenzi wanjye yasubirana ijambo
Kristera, urakoze cyane, ndetse reka dushimire n'abakomeje kudusangiza ibitekerezo byabo. Reka mbibutse ko iki ari ikiganiro Ejo Muteze Amatwi, mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Turi kugaruka ku nshingano zo mu rugo ziharirwa abagore bitewe n'umuco, aho usanga rero byimakaza ihohoterwa ribakorerwa. Mu gukomeza n'ikiganiro, hari bamwe mu baturage bo mu karere ka Musanze basanga igihe kigeze ngo abagabo nabo bahindura imwe mu myumvire ishamikira ku muco usa n'ubaha uburenganzira bwo kugira imwe mu mirimo batikoza bakayiharira abagore, mu gihe nyamara rero ngo iyitakozwe neza bibyara amakimbirane. Ntegeyimana Damascene ndetse na Nyirambanje nka mediatrice ni urugero rw'ababashije kurenga iyi myumvire rwose. Kuri ubu barafatanya kandi rwose byatumye imibanire itera imbere bidasize kuzamura ubukungu bw'umuryango. Ni ubuhamya basangije mugenzi wacu Ishimwe Honore mu kiganiro Ejo.
Nta mugabo wakubura, nta mugabo wavoma, nta mugabo wateka, twakoze tuzi ko iyo mirimo ari yababa.
Mu mudugudu wa Kirerima, akagari ka Rwambogo mu murenge wa Musanze, niho umuryango wa Ntegeyimana Damascene na Nyirambanje nka mediatrice batuye. Ntegeyimana Damascene aradusangitse ishusho y'imyumvire n'imyitwarire ye mbere kuri iyi ngingo.
Ntabwo ni nashobora gufata inkono ngo nayishyira ku ziko, ntabwo ni nashobora kubasha ngo nafate ijerekani ngo ngiye kuvoma. Nabonaga yuko iyo mirimo ireba abagore, yuko nje ntayikora ngo tandeba neza nyiko.
Niyo umugore yabarwaye
yaje agakureba nyirabukwe cyangwa se nyina, akaba ari buza kumukorera iyo mirimo.
Avuga ko yaje guhinduka ngo nubwo bitakiriwe neza na bagenzi.
Byabaye urugamba rukomeye, byageze igihe mbese tuba nk'abatanya, babona adatambutse mvuye kuvoma ngo dore yambwe ivuye kuvoma, yewe yamaze kurya isombe, tugasanga bari kuvuga nk'amagambo nk'ayo yo kunsesereza. Nsigaye mvoma mbo gusatura urukwi nkasatura nkumva ntapfunwe mfite. Mbo urabona kugeza hano usanze n'umumama n'umudamu wanje ntawe hari yajanye ibirayi mu mujyi. Hano ninje wakubuye rwose, nta kibazo ninje wakubuye. Abandi batashe basanga natetse.
Ni impinduka zemezwa umugore we Nyirambanje nka mediatrice, ashimangira ko mbere barangwaga n'amakimbirane.
Yarantunguye pe, nari nagiye mu murima guhinga nge n'umukobwa wanje, mbonye asigaye ari hatoya, ndabareka tugende tuhamaze ntotaragaruka mu murima. Yeye kugera hari mbona mu rugo hari gucumba umwotsi, ndabagaye nibikira nano mbambye umukobwa wanje muri byagenze gutera je kujya mu rugo nsanga ibirayi yabihase yatetse pe, numvishije nishimye, byararyoshye rwose.
Uwo munsi wa mbere nuko byagenze
ngo rero ubindi bikurikira ngo ndabona ari guhindukamo buhoro buhoro.
Indi mirimo yagiye akora ikagutungura ni nkiye
kanabatekera seta bakaza bakarya, nuko ari buno nyine babasize ku ishuri kwirirwayo, ariko bari gutaha barazaga agasanga yahishije.
Muragijimana Claudine ni umwana wabo afite imyaka 18, avuga ko yashimishijwe n'impinduka cyane kuri se kubwo kugira uruhare mu mirimo ubusanzwe ifatwa nk'iy'abagore gusa.
Yahuye dusanze yakoze ibintu tukagira ngo ntari we wabikoze, tugasanga yadutekeye twagiye nko mu murima akohereza abana bakatuzanira ibiryo.
Uyu muryango wa Ntegeyimana Damascene na Nyirambanje nka mediatrice, hari inama batanga zishobora gufasha abandi guhindura imyumvire itanga umusaruro muri ubu buryo.
Bakumva yuko imirimo yose umugabo agomba kuyikora kandi nta kintu yamutwara, bituma umuryango utera imbere, abana bakabaho neza, none n'umugore nawe akabona umwanya wo kwiyitaho. Ntabwo bwanje ndi kubonamo
umugabo yayikora, n'umugore iyo umugabo yakora yayikora, wenda kurira igitini iyo umugore atashobora.
Abahanga bemeza ko umucukura ku buryo hari ibyo abantu bakomeza kuvomamo, ndetse hari imyumvire imwe nayo ibigomba guhinduka kugira ngo umuryango usenyere umugozi umwe, aho kuba birantega mu mibanire yabo n'iterambere ryabo. Ndishimwe Honore mu karere ka Musanze kubw'ikiganiro Ejo.
Honore arakoze cyane, ndetse n'uyu muryango wamuganirije batabantu ntabwo babyumva, ndetse bamwe bavuga amagambo atari meza, ariko buriya ngo gufatanya bituma umuryango utera imbere ndetse n'umucura kura, bityo ko bitagakwiriye kugendera ku myumvire nk'iyo. Akenshi rero ku mugabo warenze imyumvire nk'iyi agafatanya n'umugore we, usanga sosiyete cyangwa abamukikije bamubwira amagambo atari meza, nk'uko tumaze kubyumva mu buhamya bwa Damascene na mediatrice. Aha rero bihise binanyibutsa ikiganiro nigeze kumva n'abasore n'inkumi, bamwe bavuga ko nta mugabo wagiye mu gikoni cyangwa se wakubuye, kuko ibyo ari iby'abagore ngo umugabo wabikoze rwose aba abaye inganzwa mu rugo. Ndetse rero ahangaha banagarukaga ku rugero rw'umugabo ujya gukingiza umwana, bavuga ko burya bidakwiriye. Karamage Emmanuel ni umukozi ukorera mu karere ka Musanze mu muryango nyarwanda uharanira guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo, harwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Uwo muryango rero akaba ari Rwamureke, muri gahunda yitwa Bandebereho, igamije gushishikariza umugabo kugira uruhare rufatika mu mibereho myiza y'umuryango we, awitaho ndetse anawurinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Reka dukurikire ikiganiro yagiranye na Marie Claire Singizwe.
Gahunda yacu ni urugendo rw'impinduka rugamije uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore. Dufite rero ibiganiro tubaha ku mirimo idahemberwa, ku mirimo yo mu rugo idahabwa agaciro, ni ukuvuga gufura, gusasa, gutera ipasi, kuvoma, koza abana. Hari imirimo tujye tuvuga ngo ni imirimo y'abagore. Mu ntangiriro kubigisha biragora, ndetse n'urugendo rufata igihe kirekire. Niyo mpamvu ibiganiro byacu bimara ibyumweru 17. Noneho rero twigisha umugabo uri kumwe n'umugore we. Umugabo ni ubanza, niwe navuga niwe nyambere. Niyo tugiye guhitamo abantu tuzigisha, tuhitamo abagabo kugira ngo aribo bazaza bige. Noneho ibiganiro bimwe baza bari kumwe n'abagore babo, ibindi biganiro bakaza ari bonyine. Ibyo rero bituma iyo ari bonyine bashobora kwinenga, ngewe sinjya mvoma, ngewe akazi kanjye ni ugusinda, ngewe akazi kanjye ni ukurwana. Noneho abandi bakamugira inama, noneho tubaha imikoro yo kuvuga ngo genda ugerageze ujye kuvoma urebe ko hari icyo bizagutwara. Ese genda ugerageze uterure umwana, genda ugerageze watse muziko, genda ugerageze uhate ibitoki, genda ubihate nabi cyangwa ibirayi, genda ugerageze ushyire amakara ku mbabura, genda ugerageze ushyushye amazi, genda ugerageze ufure imyenda. Noneho iyo mikoro iyo bagarutse mu kiganiro gikurikiyeho tuyiheraho tukareba ibyo bagezeho, ibyabananiye n'imbogamizi, noneho n'icyakorwa. Kubera ko rero Rwamureke ishyira imbaraga nyinshi ku kwigisha umugabo kugira ngo abe umugabo unyuze umuryango nyarwanda, ibyo navuga ngo kugira ngo tumuvane muri negative masculinities noneho agere kuri positive masculinities, ariko n'umugore tukamwigisha kugira positive femininities. Ibyo rero byatumye abagabo babaye muri bandebereho, kuko urugendo runini rw'impinduka turwigisha abagabo. Kubera ko mu muco nyarwanda umugabo uko yarezwe, uko yatojwe, uko yakuze, ariko twamara kubigisha dukoresheje ingero zifatika, akaza kubona ko natwa turimo twinshi tuvuna umugore. None iyo bakorera utwo turimo twose hamwe hamwe no kuganira biriyongera, guhanahana amakuru, urugwiro, urukundo, ndetse hakaba ariho haziramo yakeya yakayi katuma umugabo arinda umugore ihohotera iryo ari ryo ryose.
Ikiganiro ejo naha tugisoreje, nshimire wowe wabanye natwe ndetse nawe wadusangije ibitekerezo byawe. Reka nshimire nanone n'Igena Roje wari uyoboye ikiganiro, ndetse na Mizero Crispe wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Nge wabagezaga ikiganiro ndi Umukunza ni Sabine. Mukomeze muryoherwe na gahunda Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye.
Mwarimu duteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya 12:00. Murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Mwakoze rero kubana natwe. Nadia Taha niwe bashyize hamwe amajwi y'ibiganiro mumaze kumva. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose.
Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi, yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo, yabaye isubizo cyacu. Shikiriza, icyo tukona.